kushukuru Allah mwezi wa Ramadhani ndo umeingia na niseme inshallah maombi yangu Allah unayasikia mwezi wa Ramadhani kwenye kalenda wa Islam tunatenda dhambi nyingi sana wanadamu Allah natupenda na pia natujali nasi tumtukuze kwa kufunga na kusali mwezi mtukufu kuzini ndio maarufu ku ejitakase wena nuru na utukufu Haijalishi una maisha mabovu kiasi gani Inapaswa tufunge ataka ujui tafuturu kwa nani Maisha yetu mtani tunajua gaya na garamani Jiani Ramadhani hakuna jai tokia duniani Saidia watu tuwa na dhaka ala takujalia sana Mtu sio mwili tu bariro pia bana Sache tafta pesa mishe mishe kukimbi sana Yepeke atapenda uwe chini ya uwe juu sana Siku 30 ni chache ndugu zangu imani wapate Tuwapeleke watoto madrasa elimu wakapate Imetolewa udhuru kwa leo maututi kwa sana Hawaruhusiwi funga inabidi apumzike bana Hakika ni mwokozi oya Allah mkombozi Ametuficha kesho katuwekea kwenye njozi Kiomba dua naipokea na naifanya kazi Na muamini Allah mmoja kuna mwingine basi Ramadhan, Ramadhani karim Ramadhan, Ramadhani karim Ramadhan, Ramadhani karim Ramadhan, Ramadhani karim Wote tufunge Ramadhan, lazima tufunge Ramadhan, unimwezi wa toba Ramadhan Fanya ibada umwezi wa Ramadhan 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 karim Ramadhan Ramadhan karim Ramadhan Ramadhan karim Ramadhan Ramadhan karim Wote tufunge Ramadhan Lazima tufunge Ramadhan Uni mwezi wa toba Ramadhan Fanya ibada umwezi wa Ramadhan Ramadhan